stress. No bad mood, we can body stress. To enjoy muda woo. No more stress. No bad mood, we can body stress. To enjoy muda woo.
Mr. LG. No more stress. Missy Takishida. No jangalie, kifupi sina muda. No more stress, kinibwaka haina shida. Nikunganganie, waniweka dia nida. Na hivyo vikodi kodi msinisumbue. Najichanga vyangu mjengo ni ununue. Keki kubwa kidogo, ili mradi npumue. Wacha nfosi fosi Mungu tundo fungue.
Kushindana mashindano, mie siwezi. Kupambana mapambano, mie siwezi. Eti kutwa marumbano, mie siwezi. Zangu jua na goti, na mwache mwenyezi. Kifupi no more stress. No bad mood, we come back in stress. To enjoy muda huu, no more stress.
The testy, I stand it when I resty. World is on fire,
fire, fire, fire.
And I don't want to retire.
Kushindana mashindano, mie siwezi. Kupambana mapambano, mie siwezi. Eti kutwa marumbano, mie siwezi. Zangu jua na goti, na wacha mwenyezi. Kifupi no more stress.